tuyita nyabanalu tubayita konga toyogeza olumu kumakulu abantu bakulu kusamaziga gabayita mugakirira tebasula mirembe omuntu anyigirizibwa mande nayingira mande nga tafunye wadde ku mirembe zebuli wetunulira uganda nebijirimu amaziga nenkulu kusabantu bange omuntu akera kumaca kukola nabatika nabudde kuziba naye nasula enjala ate nga nebimunyiga bingi ebimumalako nemirembe talina mirembe ayagala afuneko kusenta yogerengako naye mu bantu naye zabula kati uganda wetuse yakusabira nnyo abantu bali mu maziga gakulukuta nnyo Bobi Wine mukimanye yatusabye nnyo akalulu kano tukikole tukamuwe nnyo kubanga
waliwo mulimu omupya ogutuweereddwa abantu baffe
tugukole kukwe
omulimu mutono nnyo naye gugasa nnyo uganda yaffe
tugukole kukwe
waliwo mulimu omupya ogutuweereddwa abantu baffe
tugukole kukwe
omulimu mutono nnyo naye gugasa nnyo uganda yaffe
abantu bangi banyigirizibwa naye ne basirika ate okwogera nagwo guba musango abangi badduse uganda yabwe bagibuddemu nga n'obulumi babuwese ku migongo kati kenjogeddeko kirabika ndi wakufeera kati nnindiridde byase ku mugongo akalimo kali kamu mubanda tumuteke watufuga linyise uganda ku mutindo ekyo kasita kimala okugwa n'abatalina mirembe baagala kufuna ku mirembe akalimo tukakole wamu tetulyejjusa kuba uganda gye twagala eyesimbisa omutali kusosola mu mawanga n'amadiini
waliwo omulimu omupya ogutuweereddwa abantu baffe
tugukole kukwe
omulimu mutono nnyo naye gugasa nnyo uganda yaffe
tugukole kukwe
waliwo omulimu omupya ogutuweereddwa abantu baffe
tugukole kukwe
omulimu mutono nnyo naye gugasa nnyo uganda yaffe
tugukole kukwe
pambanyi tewali kitulema abaana ba bodaboda muyisibwa bubi nnyo naye emitima migumu kati nsaba tukolere wamu tukwatire wamu kubanga bwe batunyiga batunyigiriza lumu bino ebirundi by'abasajja byabalondemu naye nga lwaki bannayuganda mutusosolamu abasejulita abakuuma abantu kirabika bubi nga yemwe mutta abantu kati mukama yagaba mukama yagera buli kyalumu na kino ne tukimaliriza mukama yagaba mukama yagera nze bapita lugafaita toloba ndi mu Bobi Wine
waliwo omulimu omupya ogutuweereddwa abantu baffe
tugukole kukwe
omulimu mutono nnyo naye gugasa nnyo uganda yaffe
tugukole kukwe
waliwo omulimu omupya ogutuweereddwa abantu baffe
tugukole kukwe
omulimu mutono nnyo naye gugasa nnyo uganda yaffe
tugukole kukwe.